Omukwano bagukonkona ku mutima munda muli wenno tabuka yalitagolola kubaga kindono wendabada sibira mu fitingi mumikiriza nnyo nga mulindo mwagalwa kyaddaki unatuse azibikire ebiwundu ebyali binuma mu mutima nefuna kutembe abalala nalanganga salyako maji bandeka obwomu nga ntawa kati nkuba najetere bubandange n'obwomu mbusibude o mama sembera n'okimuli kyange nze nkulabe tulibyemu bambi nawe Sembera kimuli kyange Abennukutu babuze mirembe Sembera no kimuli kyange Tubibyemu bambi nawe Sembera kimuli kyange Abennukutu babuze mirembe Abalala nalanganga salyako maji Bandeka obwomu nga ntawa Bana jachere bubandange Nobo mumbu si hude Mumikiriza nyonga mulindo mwagalwa Chadaji unatuse Eazimikire bivundre daribi numa mumuchima Nefuna kutembe Sembera noche muli change Chubivye mubambi nawe Sembera kimuli kyange Abennukutu babuze mirembe
Oli omu bweti
Ntambuza kanakinaki
Nkolako bweti
Nenuma obujiji
Olumumbe wange
Mukiyongobero
Oli kisatu
Ndoza kwali ku luki Mane mulaba kusembera Mane mulaba mane mulaba kukwatako Mane mulaba kugambako Luli balu mukerete Sembera noche muli kyange
Sembera
Tubibyemu bambi nawe Sembera kimuli kyange Abennukutu babuze mirembe Sembera noche muli kyange Tubibyemu bambi nawe
Semirembe
Abalala nalanganga Salala
nalanganga
Pandekawo wamunga tawa Kati nkuba na jachere bubanga Nobo mumbu sibude
Nobo mumbu sibude
Mane mulaba kusembera